This is the Mahikeng FM podcast. Mahikeng's finest on the breakfast menu. Re buisana le bana ba Mahikeng bao ba gatetseng pele moletong la bonela katlego. Reisa. Mahikeng's finest on the breakfast menu.
Re go kaetse gore tle go buisana jalo le prestation ya gae mo tsatsing la gompieno. O ageng? O ageng dumela?
Moso montle mo bageng ba Mahikeng. Ke utlwa o tshameka yo Mafikeng.
Yes.
Ke mokgwa wa makunya a kgalo.
Makunya a sekgalo. Ke re o ka suthanyana mo o leng teng go na le echonyana re kgone go go utlwa sentle kgale bareetsi ba go letile mana. No re tsogile tle ka bokhutshwanyane re a itse gore ya ka re le mo sekhutlwaneng sa rona sa labobedi o mongwe le o mongwe re beletse jalo bana ba mogae ba ba gatetseng pele jaanong rona re a itse gore re itita sehuba le go ipetsa sehuba gore o ke ngwana rona le ga tsatsi le letsatsi e leng mmamorata wa maAforika Borwa.
Sena ke ipela ka lona. Ga gona sepe sa sololang le gae.
Ga re bua le ka Presley tshwene ya gae, re bua ka mang ebile o goletse mo ka CFM mo Mahikeng?
Ga o bua ka rre tshwene ya gae, ke mosimanyana ke setlogolo sa ko lokaleng. A ba a tsamaela ko Pola Ramosadi gaufi le go bo tumelo ke Padisa kwa. Ke mosimanyana wa ko mare sentle sentle. Lethama la ka lona lethaga le le ko Taung. So ke a name ka bokone bo phirima bo phatlhaletse.
Ke a go utlwa mane Cobrizi wa le easy.
Whatever easy.
Yeah, motho wa Polinski. Yeah.
Ka lebala Angelina.
Yes. Go marara, go marara.
Angelina ke sa e khoma,
Ke se se ratang ka Mavtown Mahikeng le kasi ya gago?
Se se tlo se ke se ratang ka Mahikeng kgotsa se ke se ratang ka mokone bo phirima ke botho bo bo nang bontse bo le teng ga ke le ko lapeng ko gangke ke ikutlwa kare ke latlhegile go nna lerato ntse le le teng. Ke se ke se ratang thata se se tona mare ko ntleng ga moo ke legacy ya ba ba fetileng before rona batho ba go tshwara le bona bo Jabulani Tsambo, Double HP, merero e re rileng le bo re tumelo ke Padisa, bo mo Molemi go ya jalo le jalo.
A gona le dikoko ko mo Gauteng.
Ke mo plase, ke mo lapeng.
Okay. Ya go bo ga utlwa ke re mo thulaganyong ya breakfast e tsosa batho ko koeo mane ya ba tsosa gore gore Presley mo radio.
Le ba rotela dikoko.
Yanong aroganya maikutlo a gago le rona go akaretsa le moreetsi ka motsi yo neng o ile ka kwa moseja ka kwa ka filimi ya tsotsi.
Nako tota nka go raya kere ke me ka re ke a lora ka gore e ne e le dilo tse e le gore kgale ke lora ka tsone ke santse ke le bosimanyana ke tsamaya ko bo Mega City kwa actually to my late aunt rakgadi wa ka mamogolo le se go fetsa go tsamaya sekgale a nkiretse diaparo ko BG e santse le teng ko tsa farewele ke tsa standard 4. Ke kgona go lora ke ntse ke le ko ke tsena ka Mega City ke nagana ka re go na le camera in shootang somehow.
Wow.
So go nna re ke kgone go reacha ditoro tse le ke reachitse ga ke fitlhile ko America kwa le ke palama plane for the first time. It was something quite amazing. Not only that, ke bone batho ba botlhe bane ke tlhola ke ba lebelela mo difilming ke nagana gore ke tla ba bona.
Ebile setshwantsho seo sa tsotsi ke sone se e le goreng le gompieno ana ke santse ke kgona go se lebelela ke santse ke na le sone ke sengwe se re ka reng wa itse keng o tlogetse stempe man o tlogetse stempe ga re bua ka setshwantsho seo sa tsotsi o ne o diragatsa le batho ba tshwana le bo Kenneth Nkosi bo re Kenneth Nkosi jalo bo Rapulana Sipho jalo batho ba e le goreng kgale ba le mo gaming.
Those are some of the brothers by Lord Bang inspired a little now when I was still young. And ho bereka le bona was quite a privilege.
Mm. E ra go tsamekela sengwenyana fa Presley be re tswela ka dipotso ne.
Ka ke ngwana ga me.
Hello lady. Me wa tlo tsha.
E senye e senye e.
When you are capacitated, you know, with level of intellectualism, you need to associate yourself with people like your commissioners, you know, your president, etc. I cannot decapacitate myself. No. I cannot. I hope you catch my drift.
One now, so did it come and say, Uditaka, why the Quadero Moscrit was Galagason, the couples of Chaitat?
I can follow a script, Mare, you must also put a lot of interpretation to it so that we can create an authenticity of the whole thing.
Yeah, lo ena ha ile gore ke gone o bulelang sealemoya sa gago sa Mahikeng FM jaaka o itse gore ke la bobedi re buisana le bana ba mo gae segolo jang ba ba gatetseng pele mo botshelo re buisana le Presley Tshwane ya gae Tshwane ya gae yo o itsagaleng thata ka go tshameka jalo character ya thuso Mokwena Cobrizi wa le Easy. Go nna modiragatsi go na le ditlamorago tse dintseng jang go ya ka wena Presley?
Go na le matsapa mantsi because it's not like always mereko phela o le available, especially ka nako ya tshwana le ya COVID ya no ke feelela too much ba leng gore ba ntse ba practice too much mo leveleng ya bogatisi kwa theatre bo leng gore di-theatre tse dintsi di tswaletswe, ga go sana possibility ya audience, ga go sana dilo tsa go tshwana le tseo. But besides that, I think the biggest thing ke yona yo ya financial management e leng gore re phela re sena yone because ga gona mmereko consistently. So that's why it's very important for bagatisi gore ba tlhaloganye gore ba nne le level ya advice in terms of financial sense.
Jaanong o eletse go bona botaki jwa badiragatsi bo godile jang mo Mahikeng?
Ke santse ke batla gore ka gore wa itse gore botaki bo tsamaisana le ecotourism mo e leng gore ke santse ke batla go bona difilimi, di-documentary tse e leng gore di gatisetse teng ko lapeng. Ke santse ke batla go bona dilo tse dintsi le gore di tla explora area ya rona as a whole. Ha ka re wa gopola sentle go ne go na le di-mine ga o tsamaela ko Ramosadi ka ko bostateng kwa ko Matikiring Lomanyaneng, ke dingwe tsa ditori tse e leng gore tshwanetse re leke gore re di age gore re kgone go itse gore re tswa kae jaaka batho ba kwa Ratshedi, ba kwa Ramang, ba kwa Ramang. So those are some of the things e leng gore ke batla go bona di le mo mmepeng wa Aforika Borwa and the world as a whole.
A re bue ka character e o e tshamekang ya thuso. Ke bona o e dira ka botswa pelo ebile maAforika Borwa ba e rata thata. Re tsele go senene ka character e o e tshamekang ya thuso.
Thuso ke motho e leng gore o bua ka di-issue tse e leng gore di teng mo South Africa in terms of poverty, in terms of a motho a kry-a le mo kgoneng a tshwana le ena a ka 'ira eng for a tse tšhelete. But besides that, he's a human being. Mare bua ka di-challenges tse e leng gore most young men in South Africa ba na le tsona, so ke thuso.
Itumela yone thata, o itumela yone thata. Ke bona wai ka mokgwa o e diragatsang ka gone wa itse keng.
No, I can also say to young artists, I'll create opportunity, eat the research to the fullest, enjoy it, and try and find development in it, so that and make it believable, so that but ba kgone go e believe a level.
Re mo kgweding ya banna kere. mo re tlotlobatsang seabe sa banna. O raya banna ba bangwe o reng jaaka o le monna thuso Presley?
Ke ba raya fela kere letsogo a le thuse sepe. Letsogo la go itsa bo mme a le thuse sepe, ra itse gore mme o itewa kae.
Motho masifi oyo a ona le manane wena Presley a ile gore wa dira go tsosolosa basha go le mogatalente tsa bone
go na le Presley Tshone ga foundation e leng gore sa leka leka le go rwala ba diragatsi ba ne santse e le gore ba santse ba le ko tlase ko Northwest le ko Free State le ko Mpumalanga a while back, but ke santse ke batla go tsosolosa dilo tsa go tshwana le tseo mare mo ntleng ga moo ke papana le gone tsatsi le letsatsi ke leka go fana ka advice mona le mona.
Go na le motho o boditseng potso gore a o santse o dumela leina la ko Molema Primary School ba re ba ne ba go bitsa mosha ko sekolong.
Ke santse ke le mosha, a ke tsena ko lapeng ke mosha.
A re ke ene moterteri.
Ba bangwe ba mpitsa Tobetsa, ke na le maina a mantsi a nka tsenya pasa ka mo e ka tsala.
Bo go breezy wa le easy ga o kopana le balatedi ba gago kgotsa ba go ratang maikutlo a nna jang Presley?
No, ba itumela thata, ba mpitsa wa le easy, ba mpitsa a o mpitsa tsotsi ke a itse gore mokgalaje o ke bolekana le wena sona. A o mpitsa wa le easy ke a itse gore ngwana today ngwana ka cheko. But besides that you know you will get mixed reactions, you know, ba bangwe ba lebala le di-COVID ba batla go haka, ba batla go kampurela, ba bona dilo tsa go tshwana le tse. So ke yona challenge e leng gore sometimes e na le go ba teng, but ba bangwe ba lela o itse gore o mohake o mo fodise or o ire, but ke boitumelo fela.
Ke utlwile maloba o e bitsa ore ke o se ka ntshwara Koriski.
Ra itse gore o reditse thata, ke dumela gore le batsadi ba teng mo Mahikeng, akere batsadi ba teng mo Mahikeng.
No, ba santse ba le teng, mosadi mogolo tseng a o se ege ko Pola Village ra mosadi kwana. Ke mme o kgodisitseng o ntiretseng tsotlhe tse ke leng tsone go fitlhela gompieno le time ratšhone ga o teng ko Mafikeng ko, and ke ba rata jaaka ke ithata.
No, re a leboga le rona re le thulaganyo ya Breakfast Menu le station sa Mahikeng FM. Re a leboga gore re kgonne go nna le wena jaaka o le ngwana mo Mafikeng yo ba le bantsi ba lebeletseng mo go wena. Segolo jang nna ke ipuelele ka no Seven Press, ke motho o ke lebeletseng thata mo go ene. Segolo jang mo go tsa bodiragatsi,
wa itse gore le 7 o'clock monna re a ko go cobrizi 7 o'clock weekdays
wali easy. No, re lebogile morwa tshwane ya gae tle re go leletsa masego mo go tsotlhe se o ka batlang go di fitlhelela. Kere
ke leboga go menagane modimo nne le lona le enjoying breakfast show ya lona, and thank you so much for mpha nako ya gore ke kgone go bua le lona mo moyeng.
Tlhabankure re tlatla, ke a utlwa gore o ko polasing. Tlhabankure bone gore re tlatla, ke tlatla go tlhatswa mala ko wa utlwa, ke tlatla go tlhatswa mala.
Re
lebogile thata namane ya tholo morolong o ratshidi motho wa ga Kgosi Montshiwa.
Ke leboga go menagane batswana baetso.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform. Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikokelo, Saloago.